uyu munsi ntabwo twaje tuje kwoga ngo tuzajya gukora ubuvugizi, ntabwo twaje kwoga ngo tuzajya gutanga raporo. Uyu munsi naje hano.
Uwo ni Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Bwana Gatabazi Jean Marie Vianney, ubwo yamenyeshaga aba baturage umwanzuro wafashwe kuri ubu butaka butavugwagaho rumwe.
N'ibindi byose muhawe uburenganzira bwo kwandikwaho imitungo yanyu.
Kuva mu mwaka w'2012 ubutaka butangira kubarurwa no kwandikwa ku babutunze, ababo ntibari bakabonye icyemeza kubwo batuyeho ari ubwabo. Ni mu gihe barimo n'ababumaranye imyaka isaga 50 nabo bavuga ko baburazwe n'abo bakomokaho. Ni ikibazo kandi ijwi rya Amerika yagiye igarukaho mu nkuru yagiye itambutsa kugeza no mu kwezi gushize kwa 11. Kuri ubu batangiye kubarurwaho iyi mitungo itimukanwa, bamwe uyu munsi barawufata nk'udasanzwe mu mateka y'ubuzima bwabo.
Njyewe nari nzi hano mu Bugarama ari muri Minagri, tugategereza uwo Minagri ntitumubone. Twabivuga mu nama zabaye twasaba ibyangombwa, tugakeka ko wenda abo tubibwira kubera imirimo myinshi bakora mu biro batajya babibwira umukuru w'igihugu. Hari igihe umwana yigeze ambaza arambwira ati ariko uwo Minagri ntabwo umukuru w'igihugu amuyobora ku buryo yaduha ibyangombwa ko nta kintu kitakimunanira. Imana ishimwe rero kuri iyi tariki y'uyu munsi bana muyanditse, mugende mujye kubwira abana banyu ngo ibyangombwa mu Bugarama muri guhinga aha twabibonye kuri iyi tariki ni 17.
Iki kibazo cyarebaga imiryango isaga 400. Abo bavuga ko ari kenshi bagiye bakigeza ku bategetsi bakuru b'inzego kuva ku za gisivire kugeza ku za gisirikare, ariko ntikibonerwe igisubizo. Bakemeza ko hari byinshi mu bikorwa by'iterambere batageragaho kuko babagaho nk'abari mu ntizo.
Twaryamaga ugakanguka uziko uryamye muri Minagri, reba uko tungana uko imyaka 40 udashobora kugira uburenganzira ku butaka cyangwa se inzu irimo ngo ubwire ngo ni iyawe, ahubwo ugakanguka uziko uryamye muri Minagri. Warota nanone ukabyuka uri muri Minagri. Ikindi hari nubwo ndetse umuntu yajyaga gushyiramo ifumbire y'imborera, ariko ukavuga uti noneho ninshyiramo imborera birashoboka yuko hazahabwa undi. Izo zari imbogamizi rero zikomeye cyane ariko zirakemutse.
Ku ikubitiro abaturage batatu nibo bashyikirijwe ibyangombwa by'ubutaka nk'ikimenyetso ko byatangiye gukorwa. Inzego z'ubutegetsi zikizeza ko hari itsinda ryihariye ryashyizweho rishinzwe gutanga ibyo byangombwa kugeza barebwa n'icyo cyemezo bagezweho bose. Minisitiri Gatabazi Jean Marie Vianney agasaba abo baturage kurushaho kubyaza umusaruro ubwo butaka.
Bazabaha icyangombwa cy'imyaka 99. Ubwo 99 ariko ntabwo aba ari kuvuga ngo nigera bazayikwaka. 99 nigera umwana wawe uzabuhari bazamuha ikindi cyangombwa cy'imyaka 99. Niba rero muhawe ibyangombwa ntatajya kumva ejo bundi mwatangiye kugurisha, mwagurisha se mwambuke ruwa, mwambuke Rubyiru, mugomba kubutunga neza mukabubyaza umusaruro kuko ntabwo mwabuhaye kugira ngo mujye gutangira kumugurisha.
Igice kijya kwegera hafi kimwe cya kabiri cy'ubuso bwose bw'umurenge wa Bugarama cyari kigizwe n'ubu butaka bwitirirwaga Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi, nyamara butunzwe n'abaturage. Ku midugudu 37 igize uyu murenge wose, igera kuri 16 yari kuri ubwo butaka. Ibyo abayituye babonaga nk'akarengane kuba batandikwaho uwo mutungo ufatwa nk'uw'ibanze kuri buri Munyarwanda. Ibibazo nk'ibi bishingiye ku burenganzira ku butaka si umwihariko waha mu Bugarama ho muri Rusizi, ahubwo byakunze kugaragara no mu bindi bice by'igihugu cyane cyane mu burasirazuba ahahoze hazwi nko mu Mutara. Ibi bikiyongeraho abagituye muri bimwe mu birwa na n'ubu bikibarwa nk'umutungo bwite wa Leta kandi ari ubutaka butunzwe n'abaturage. Denis Stokre Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.